Oh, yeah, maze. In life, kila mtu wana madreams, maze. Sika Fatma, maze, tu wana dream, maze, ya kuwa na album. Maze, tuka kudream, maze, tukaanza kuwork hard towards making your dream become a reality. Maze, kama maze, uko na dream yote in life, jo. Go beyond dreaming, yani. Kama ni ministry, kama ni business, eh? We tu, maze, ambia God ya kuhelp. Alafu maze, akisha kuhelp, hivyo maze. Kila kitu kama mtu kuepoa yani. Mimi ndo acha tu na ka scripture hivi ya, unajua. Isema gamaze iko Philippians 4:6. Maze in everything maze you shall do. Ha? Give thanks yani na kuwa na joyful heart. Yeah. Eh, maze, this is Ronnie from Fatmode.